الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ايبتي وبكر زبلونج ثم يبزواجتي والله نمتين دامجوف أقتلين بكين ديبهبونا ينسي الله تنبزة ناتوساكو متفوشي نيشتي و wali nyumba yomubaka wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajiyazimba masjidi ya Allah tabarak wa taala iranga haramweno jemulaba nyechenkizo umuntu swala jaba saliddeo obulonje bwafu na musfaleyo ekubisibwam empera ezigende yo mulukumi songa atabageze nasalira muharamu ye Makka omutwalo mulamba ogwempeera gwafuna muswala ejaba saliddeyo ebifo bino ebisatu omuli haram ye Makka ni haram ye Madina ni Masjid al-Aqsa oguli e Palestine sabawakitiwa Allah tabarak wa ta'ala baganda bafabu abirenga bawa obufulumiro mu kifeekyo ekyekitiibwa bifo byankizo mu busiraamu omuddu byeyandisanya okubeera ng'atuukamu olwa ibadati okubeera nga zisitulwa mu madaala gaazo okusinga ku bifo gye tuwangaalira mu mawanga agasigadde masigidi ye Uganda neweebeera bwaguuga etya tesobola kusinga masigidi eno masigidi eri mu Morocco neweebeera bwaguuga etya tesobola kusinga nkizo masigidi ya Mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ebigambo inshallah bigenda kufunda ebigambo byange bigenda kubeera nga bitambulira ku nsonga bbiri nsonga ya aqida kwawula Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba omumanya ayitibwa Sheikhuna Allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a yagamba nti fa ahamu ma alayka ma'rifatu tawhid ensonga enkulu kamala eri buli muntu yenna ma'rifatu tawhid baddu kubeera nga bakenguka enzikiriza kabila ma'rifatu ibadat kulluha hatta sala era nga tonnategeera na ibada zisigadde ne sala yagizingiramu nga tonnamanya sala esalibwa etya sooka otegeere asinzibwa Allah tuyina kumusinza tutya bulijjo tuyina byetuwulira nti bikolebwa abantu abazze mu bifo nga bino ku kabuli y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaddu bamusabira ddala yadhambillah saba Allah tutaase embeera eyo y'obushiriku embeera ey'obutategeera nzikiriza owulidde ekya sunna ekiriwo mubaka kumuwa salaam wabula si kuwanika mikono n'otandika omukowoola nti akuyambi istighatha abaddu okuyitira mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam shirikun munnange bushiriku ne bannaffe babikola nga newo omuziyiza waliwo n'omukyalo omulala gwe twalabyeko ng'ali ku sujuudu yaddala nga tavunnamye nti mukibula wabula ng'avunnamye ayolekedde entaana y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wano wennyini ne bambi abamu babikola jahalan nga tebamanyi abalala bamaseeka baabwe babagamba nti munnange ekyo tekirina buzibu ng'era w'olaba embiranye eri e Uganda nga basheekhe bagezaako okubalaga manhaji entuufu nti abange tetusabira ku ntaana owulidde kakati batandika mpola ng'oli asabirawo awanika emikono okukkakkana ng'avunnamye ng'omukyala gwe twalabye ng'avunnamye owulidde n'abalala babikola bogenda fi baqiyil gharqad mulimbo jebaziika basahaba bomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nolwa lero bakyaziikamu olaba enzikiriza ennafu enfu okamala ngabaddu balowooza nti mulimbo eyo webajjawo ettaka webafukamirawo webagirawo ebati nebayimirira okamala n'akwata bwati ku kabuli ayina kyafuna kalla wallahi wabula kuyitayo kubeera nga twejjukanya nti naffe essaawa yonna tugenda kubeera mu bifo ebyo n'okubeera nga baganda baffe abo abaatukulembera mu safaali tubawa ku salaamu nga bwe kyajja mu sunna z'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ensonga esembayo abebiti wajemuli mugamba nti eswale emenya era abalala bagamba nti afe ebyokusinza twabivaako olw'okuba muyinamu obusente yaakhi mutya Allah bw'oba oyagala okwebuulirira wano ku nsi jangu kombifo bino okakase nti abaddu basinza Allah subhanahu wa ta'ala bw'ogaana okusaala bw'ogaana okusinza Allah kimanye nti tokosa Allah yadde naaka wabula weekosa ggwe wekka weeryazaamaanya ggwe wekka abaddu basinza Allah abaddu basinza Allah emiryango gijjula nga tebannakima na swala ebifo bijjula nga wabula essaawa bbiri essaawa ssatu bayimirizeewo eswala naye nga masigidi yajjudde dda ekubyeko eti ngaoyo mugiraba mu bugazi bwayo ne bagamba nti geeti ziggaddwa abasigadde musaalire wabweru n'awali akasiikirize ne wajjula ng'olina kunoonya kifo w'oba osaalire okkakkana ng'oli musana ate abaddu ne baguyimiriramu ne basinza Allahu tabaraka wa ta'ala ogutamanyi gweri waffe Uganda n'olwekyo yenna atasaala weebuulirire n'embeera eno nti abaddu basinza Allah kiro na misana abaddu basinza Allah kiro na misana owookubiri ye munnanfuusi osaala eswala ozisaalira bantu kimanye nti abaddu basaala nga baawula Allahu jalla fi'ula gwe basaba abawe obulungi mu swala zaabwe ne mu ibadaati zaabwe ezisigadde n'olwekyo tutya Allah munzikiriza yaffe tugirongoose tukimanye nti teri gwe tulina kusinza okujjako Allahu subhanahu wa ta'ala n'ensonga ey'okubiri tuyimirizeewo eswala tuyimirizeewo eswala abange tuyimirizeewo eswala oluvannyuma lw'okutegeera ne gwe tulina okusinza kuba swala tejja kugasa nga tolimu embeera z'okugattako Allahu subhanahu wa ta'ala n'ensonga ey'okusatu twekwate ku nkola z'oweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam olw'ensonga bwe buluŋŋamu wabula omuntu oguzuula mu ddiini n'oggunja mu ddiini kigambo kya bulabe ekirina okubeera nga tukyewala ebbanga lyonna ab'ebitiibwa baraka llahu fiikum wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu.